Radio Pulpit, 657 AM.
Hallelujah, hallelujah, baretsi baka. Ke a le dumedisa ka lebitso la Kriste Jesu. Ne ke le ka tshokolo ke tlo lopella mare voice ya ntshokodisa matsatleng ke tlo lopella. Hallelujah. Ke a le rata baretsi baka ba Radio Pulpit. Ao batho hona le koko kok mahlangwe ke a itse hle wa rata phone o bolele ke a leboga ke leboga Modimo especially ku tlo ra witse Setswana mare o re wa utlwa molaetsa ona. Modimo o re mo rapelang a letse ka o loka baretsi ka o fela ba Radio Council Radio Pulpit ba le phone number le lebogang le ba ba utlweletseng fela ba ba sa o kre monyetla o ke a le rata ne ke leboga Modimo re molentswela Modimo ga le lemisi ke utlwe monga mpalla dithero tso tsotlhe tse di feta mo matsatsing a mpotsa Monday till Sunday gore utlwelela bo mang utlwelela bo mang ke a leboga wa bona lentswela Modimo le re kope e be re leboge bona ke santsane ke le rata santsane ke na le wa lona gape mama heputlo re fa molaetsa wa rona wa ka Cheko, amen. Hede ya molaetsa wa rona letsatsi la ka cheko lena ke gore bona the pain and the sorrow mathata a gao ha o gathatse gore ke a mafi ha o gathatse gore we ditseng a tla wa tumetsa ko Modimo di enemies a gao di tla o ashara man unaware ba sa itse gore ba uisa ko Modimo mari ba tla o fitlisa ko Modimo hallelujah
amen ke a dumedisa baretsi ka lebitso le matla la Kriste Jesu mama Sampane a boletse topic ya ka sheko scripture sa rona sa mathomo ke Johane John chapter 8 verse 3 to verse 11 yona e buisa ga yana fo ba itse dikwalo le ba farasai ba tsisa go ene mosadi yo o tshwereng mo boakeng ya re ba sena go mo emisa mo gare ga bone ba moraya bare moruti mosadi yo o tshwere a ka fala mme moshe o re laetse mo molaong gore ba ba ntseng jalo ba kgobotlediwe ka majwe jaanong wena o a reng ba ne ba bua jalo e le go molalela sho gore ba bane le se ba ka mmaya molato ka sone mme Jesu a inama a kwala ka monwana fa fatshe ya re ba tsweletse go mmotsa a inamologa a baraya a re yo senang sebe mogolona a nne ene wa ntlha yo mokonopang ka lentswe a bo a inama a kwala fa fatshe ya re ba utlwa mme ba latofadiwa ke dikgakolodi tsa bone ba tswa ka monokela go simolola ka ba bagolo go ya go a bofelo Jesu a tlogelwa a le esi le mosadi a ntse a eme fa gare ya re Jesu a inamologa mme a sa bone ope fa e se mosadi fela a mo raya a re mosadi ba latofatsi ba le ba gago ba kae a gago ope yo go a tlotseng yo a re ga go ope morena Jesu a mo raya a re le nna ga ke go atlhole tloga o tsamaye mme o se tlhole o leofa amen our second scripture ke Luka chapter 23 from verse 39 to verse 43 yone e buisa ga yana mongwe wa basenyi ba ba pegilweng a mokgala a re a ga o kristene ipolose le rona o re pholose yo mongwe a fetola a mokgalemela a re a le wena ga o boife Modimo e tswe o a tlhotswe fela jaaka ene kana fa e le rona go re siametse gonne re bona tse di re tshwanetseng tse re di dirileng mme yo ene ga a dira sepe se se sokameng a ba a raya Jesu a re morena o nkgopole motlhang o tsena mo bogosing jwa gago Jesu a mo raya a re a maaruri ke go raya ke re ka jeno o tla nna le nna mo parateising amen sho a re rapele moretsi papa ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste wa Nasareta Modimo wa ka wa lokileng wena o santsane o le Modimo re tla pela tirone ya gao morena ka wa lokileng re re dedi na re rapela re re Modimo wa ka tlhotlhonisa ditsebe tsa rona Modimo wa ka go utlwa lentswe la gao Modimo wa ka re utlwe lona fela re phele lona re je lona Modimo wa ka wa lokileng papa nna ke a rapela ke re Modimo wa ka re tsentse bomonate ba lentswe la gao Modimo wa ka re le nyorelwe re be le tlala ya lentswe la gao Modimo ke a rapela motlhanka wa gao a sa tlo rera Modimo wa ka wa lokileng rona re reditse papa re a rapela ka lebitso le matla la Kriste Jesu amen
Amen and amen. Hey, yeah, ne moretsi ya ka rata ga. Ka nete ba itse dikwalone ba sokodisa, gore go itse thata. Gwa sokodisa man. Le ka tshekulena re santse o bona gore batho ba itse thata. Ona le batho ba itse thata. E bile ba itse le o feta modimo. Gore mothate o mmone gore motho o itse thata, o itse le o feta modimo. Ebe a tlhole bana ba modimo ka ntho ya modimo. Ebe a re le utlwile gore go thata dikereke di tshetse tswallang lona le ya dihele. Gore hey 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 ka nete nete moretsi ya ka ya rata. Re tshwanetse gore ka nnete re ithute go itse thata gwa rona go boe ka nnete lentswe la modimo le re ba itse dikwalo ba re ba tlisa mosadi ko Jesu gona le ntho engwe gape ye ke e lemogileng gona mo ba ne ba re e le go moleka ba sa itse gore ba ka mo tshwara kaeng gore batho ga setse ba o batla that's why ke rata o botsa bana ba modimo ke re tlhokomela metsamaya wa bona batho se ba o nyaka ba o leka ka dintho tsotlhe bona bible e re e ne e le go moleka ba re ba tlisa mosadi ba motshwere a kafala ke ipotsa gore mosadi o ne a kafala le wane ntate na le kae ba mmeya mo pele a Jesu wa bona batho se ba nyaka selo ebile ba itse le ntho ba etsang ba re ga ba fitlha mo pele gae ba re ba moraya ba re ebile ba mo laela ba re moruti mosadi shu re mo kirile a kafala wa e bona ba sa etsa ko ne ba tshwanetse ba etsete ka re bona ne ba itse too much ga ba fitlha mo yena ba re moshe o re file lekwalo la gore ga ba babjane re ba kgobotletse ka matlapa bona ba lebetse favor le mohau ye re leng mo yona ba re Jesu a ngwala-ngwala mo fatshe gore ga ntse a ngwala-ngwala ka ntse a re modimo wa ka ya phelang wena o Jehova o mighty warrior a re batho ke bana maka sheterebo siana a re batho ke bana ba llatlegile ba re ga tsosa tlho a re mo bona a re okay go lokile ke a lutlwa mara wa senang sebe mo lona a thome a mo kgobotletse ka majwe wa itse ba re matswalo a bona a bolela le bona bona ba re ba boela morao ka morao ka morao nna ke reng ke ba sa boela morao mapeng ke ba emisitse matsogo mosadi a sala a kry-a pholoso bona Jesu a tsosa tlhoo a re le nna a re a kwa tlhoo mara ntho e ke sentence e ke e ratang a re mara tsamaya o latlhe wa bona moreetsi ya ka ya ratang batho ba tla o ashara bona ba diheleng ba bolela tse ba di bolelang ba etsa dilo tso tsotlhe ga seno ba mmeya mole matswalo a bona a ba ntsha mara mosadi a ema a bambezela re mo ke emetse modimo bona ga Jesu a tsosa tlhoo no sa palo re mosadi ole a ka nna a tshaba no sa palo re ka re ne ba tshaba le ena nke ba tshabile mara a emela taolo le ko la tshula a re ke emetse lentswe le le tswang ka mo molomong wa modimo a re ga a tswa lentswe le tswa a re bona re le nnako a tlhole a re mara tsamaya o latlhe mosadi a bona pholoso bona mathata a gago bohloko ba gago bona go kgamatela gago ga dibe go tla o kopantsha mo modimong bona batho ba tla o ashara ba o sotla ka bana ba loya bana ba ira dilo tso tsotlhe ga ntse ngwana a lwala wa re ke a tsamaya ko batla sefatlhoo sa modimo bona ba o betha ka dilo tso tsotlhe tse ba reng di teng di fola malwetsi bona ga ntse o lwala wa re ko nyaka sefatlhoo sa modimo ba se awe gore ba o fa dilo tse rona o kopane le modimo wa bona go na le the pain batho ba tla o sotla ba o utswetse ga ntse ba utswetsa ba lebale re kane pelo ya ga ntse re modimo ke o batla sefatlhoo sa modimo ba o etse dilo tso tsotlhe tsena ntho nngwe le nngwe e ba etsa ba lebetse gore ga pelo ya ntse re gore dingaka di paletswe balwee ba paletswe nnakong yaka sefatlhoo sa modimo bona ba tsere mosadi ba mmeya mo pela modimo ba re Jesu a mo lebelela a re le nnako a tlhole go na le tabengwe ye ko e ratang batho ba ba etsa tabengwe kgolokgolokgolo Jesu a le sefapanong maybe le motho o mong le o mong le o mongwe o duma o ka reng kebe le ena mo gara tronko e tletse maprisonala e tletse tronko ba kgetha batho ba bedi ba re a re ba ise sefapanong maybe ba ne ba setse ko morago kwa le ba setse ba re o ka reng kebene le nna ga ba fitlha ko sefapanong ba tseya batho ba ba beya motlasa legwafa la Jesu kore ba tseya diphuka in the shadow kore ba tseya batho bana ba ba apesa ka diphuka tsa morena Jesu bona lentswe la modimo le re ya re o mongwe a utlweletse bothito ba monate a bolela tse di monate o mongwe ka lebaka la gore o lebetse gore le a ka tswa le a ka seswe mo sefapanong o swa kore le ga Jesu a ka mo pholosa ko tronkong ba mo emetse o lebetse gore ne a tshwanetse a ye hangpala bona a nne le o bolela moreetsi yaka a re ga o le ngwana modimo re pholose a palela ko o bona paradise ke ba ba kae batho ba ba tsenang kereke ka mogare a kereke ba tloele mogau bona phuka tsa modimo tse di ba apesitseng ba tsamaye ba e mabjaleng ba ntse ba le mo tlasa moriti wa morena Jesu ke ba ba kae batho moretsi ya ka ke ba bakae maybe o mongwa bona no no le ka mara tshebeletso o shipa o rapela watswa ba re motho a le motlase ba mmeile ma di ama na ba ha a mo asharile near near to God mo pele ha mutimo mo tlase a ha motho a palla ko bona monyetla a palla ko berekisa mari yes senkelimo a re wa tshwana leng mudimo a ka ntokola ko ya lefatsheng ko a re mara a ke swe ke tseba mutimo a re Jesu morwa tafita a re bona a re gopola o fitlha paradise bona ke ntho e ke e ratang ka morena jeso ga mora a re next week orne a re this tonight
Jesus.
Kore ka yona nako yo motho a bona mothimo sho riko shithara bo sianda hona le batho ba le lihlonolo u dieditse dio so sotlhe mara ka nako nyana enyane a wanyana fela a kradi odima anna motho ka morena cheso a kiso re ke ba bakae ko dikereke ba bantseng go khole khole kwa mara yena bona le ona ndi ile le prisoner maybe na bula ile na rapile na utswitse because o ne le sisinyi mara a bona mothimo ke ba bakae di sinyitse di tswang kholegelong di bona mothimo ke ba bakae rona re ntse mona plus re bone mutimo re lebeletse dikereke tsa di next door plus re lebelle mutimo ka mara kereke ra jelasa ka mara kereke ra seba ka mara kereke ra tla ra sebe he mukete he ra criticize bona o lebeletse ba re motho a re monyetla o ke a o sebedisa wena o ka mohara wa swima ka mohara the Holy Spirit mara o palla ko o sebedisa ntweo ba re motho la re Jesu o ngopola o fitla paradise moretsi aka ya rate ham o ska imisa opportunity. Ke rata o bua le batho. Maybe o ashara ya muruti. Maybe o amabera ya kokerekei. Maybe o worshipara. Maybe o etsa dio tsotsotlhe. Bona o ske be wa etsa mistake. Maybe mohlanka modimo o beile motho kae. Bona o ske wa tswa ka mohara diphuka tseo. Bona mathata maybe o asharile o fitlha ka moo. Mara ska re ha seno bona dintho di loka wa tswa ka mo mohaung. Maybe o tlile ka mona o lwala o lwalela ke bana o sa bereke di-business di wele. Wa tsena ka mo le lesoro wena o tsentsha di-business. Dilo di a tsoga di a ba pila ene wa bona le mothimo bona o ska motloella mothimo o motshwarelle ba re o mong a re ha o fitlha paradise ha ba tlo itse ke bua le mang o o tsene a criticize ira tsa dirang a bona diphoso bona le batho ba bangata ba reng ga ba tsena ko dintlong tsa morena ba bona diphoso o anne le o bona diphoso a re itokolola ga o le morwa mothimo he enyenyenye bona mara lentswe la mothimo le re bona a etsa ke ba ba kae batho ba reng ga ba tsena ka marakereke ba re tla bona gore o etsang ba re mara why a sa bone gore bo mokete ke eng why a sa bone gore go tletse motho ke mo etsadibe why a fa motho na moneelo why a ra motho na re motho a worship ga mmone gore motho ke le tao a lebetse the favor ya modimo motho le ne le senokwane mara tsena motlasa lento ya Jesu rona ka cheko la motho a tsena ka mo kereke sebare ga na lebe ka pholositswe mara bona o ntse ko pele re setse re tletse ke ditulo tsa ko pele re setse re tletse ke moya wa ko pele re setse re tletse ke dilo tsa ko pele re setse re batla maemo ga o shinko o itse le o rapela le ntata re nako le one mara o setse o nyaka maemo lesatsi la kacheko ke kgale o le ka mona batho ba o kry-a ka mona mara o sakile because o lebeletse diphoso o lebeletse di-mistake mmere kwa o ke o criticize mmere kwa o ke o lebela bona lentswe la modimo le re motho ole a se batlo itse a re jesu kore a se batlo itse gore jesu o se fapanong o mongwe o le a re ka re shula ene o se fapane ke tla mo rapela bjang mara motho ole a lemoga gore why morena jesu purpose ya modimo ya gore a eme mo se fapanong molekeng a re mona ra o fitlha paradise le nna o ntseng kgopong ke kopo rapela le wena moretsi yaka o se ka tsena ka mo ntlong ya morena wa tswa o le empty bona o se ka lawa batho ba tsene ka cheko ebe ba o tlogele wena o le empty wena o lebeletse diphoso bona go na le batho ba ba tsenang kereke ba ba bona di-mistake wena o se ka lawa bona mistake bona jesu o bone paradise go na le batho ba reng ga ba tsena ka mara dikereke ba re why ga e le moruta a sena ditlhako why ga e le moruta a sena ntlo why ga e le motho le ga lebele gore jesu kos fapano ha bona se o lemohile bohloka ba mathi ke kopo rapela le wena mothimo papa ka libitso la Jesu that re tletse re ipitsa ka libitso la mothimo mara gona le ntwe re misang papa re tletse re ipitso re phulusitswe mara gona le dilo tse re di misang papa re tletse re ipitso re bana ba ga mara gona le dilo tse re di misang modimo aka ke a rapela re thuse Jehova modimo aka mosadi o ile a re a bona pholoswa yema go emela kore a siemele gore modimo o tso sa tlo after 20 20 years. A yema mo pela gao a re modimo yena o tla ba itsosa tlo a bolela le nna a se tsamae modimo re thuse re bona batho ba tsamaya re bona batho modimo a kahle ba tshwere ke di vagabond re bona batho modimo a ka ya lukile nhle ba bua fela re bona batho ba re ha ile kereke ya nnete wa isa agiwe ba tsamaya mara modimo ba re motho a re bona nna ke bo lebeletse madi batho ba lebeletse di material modimo a ka ya lukile wena o modimo papa thusa dipelo tsa bahlanka le bahlankadi bao modimo re thuse hle papa ke a rapela modimo a ka hle ke a ba rapela thedi ke rapela letsatsi la ka tsheko ke rapela batho bo botlhe ba ba bitswang ka lebitso lao ba ba re modimo a ka hle ba ba o shipang ba emisa matso re modimo a ka matswana a ba se ke ba emisetsa o lebella ditšhelete tsa kereke go lebella di material modimo a ba lebelle sefapane because modimo a ka ba bang satane o ba tja ka bomu gore ba lebelle dilo tsa material modimo a ka ya lukile thedi ke a tseba wa nkutla ga kobitsa modimo a ka ke rapella le ba ba kulang o modimo papa ke rapella le ba ba sa witseng thedi re a leboga modimo a ka ya lukile thedi we thank you Lord in Jesus name amen and amen
amen
if you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
It's good for you as our listener to know about Radio Pulpit's activities. Or do you need advice in an area of your life? Then why don't you log on to www.radiopulpit.co.za. Here you can talk to us, listen to us via live audio streaming, and there is also other reading material for the soul. What are you waiting for? Visit the Radio Pulpit website right now. www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.